made beats on the beats.
Mwami mini jiza shu. Mwana nsabi manango. Mwami mini jiza shu. Mwana nsabi manango. Tuzi gumani.
Umiriso, nichikansa chawe. Kurichiri namke sanche. Dasa kukunezeza dasa pe kukurutichi fesa nza guibirenze nza kutusa hesa nusi jerurira nza kurinta marira nusa papara nza kubempereza ngumgana nza kubichira nza teki bikansa amarira jawena za kuhasi nza kuaraburi chinga chose nchowe kubu kwanji mwepu wawe ibe byose ngufite mu biganza wagize ubundi nicyo fukundi ubu meze nk'ibaba rigenda mu muyaga
mu bibini byiza shu mwana nsaba imana ngo mu bibini byiza shu mwana nsaba imana ngo tuzigumanire.
Nishinchi byawe umutima wanje ugatera nasabye icyama ngo sinzicuze uru rugendo nirurangire dumva meze mugenda mu bihuga nubwo nasi neza iyo njya sinifuza ko birangira mfata nkomeza efunga amaso wumve icyo umutima wawe ugutegeka ntasa kukuremera inyanja ntasa kugutuza ku yindi si kurikira intambwe zanjye ntasa pe kukurutisha ifeza sinshaka ibirenze ibirenze I love baby
mu bibini byiza shu mwana nsaba imana ngo mu bibini byiza shu mwana nsaba imana ngo
baby, you know I love you. Girl, you know I need you.
Just stay by my side.
Doozy.